Jebalaga, which is in the marita. Basango, which is in Kubange, Tonye, Nevakuma, Omurio, Bafuna Kamukumu. Tulina Omukisa, Bantuba Mukama. Kubanga Tukuma, Mumula Mumulo, Owensi. Ebirungi ebisinga byonna yabituwa sijanga ntambula naye tulina omukisa abantu ba Mukama kubanga tukuma mu bulamu buno obwensi ebirungi ebisinga byonna yabituwa sijanga ntambula Sigaba